This is the day the Lord has made. We rise, we shall. Yeah. I woke up breathing. That's a miracle. Feet on the ground. God is intentional. Yesterday's tears, you turn to testimony. You never fail me. You keep reminding me. When the road was dark, you became my light. My strength was gone, you came with my light. Every step I take, you're walking close. Jehovah Mbele, you my end of most. I lift my hands, I lift my voice. In every season I rejoice. No matter how the story goes, I know my God is in control.
Nema ya leo, ya leo.
Baraka zangu zipo tele.
Nema ya leo, ya leo.
Ninasimama kwa imani.
Neema ya leo, ya leo.
Ninacheza bila hofu.
Neema ya leo, ya leo.
Mungu yupo, yupo nami. They said I wouldn't make it far, but look at me, I've come so far. Not by power, not by might. Only grace that changed my life. Doors are opening one by one. Favor shining like the sun. If he did it once before, I know he'll do much more. I lift my hands, I lift my voice. In every season I rejoice. No matter how a story goes, I know my God is in control.
Nema ya leo, ya leo.
Baraka zangu zipo tele.
Nema ya leo, ya leo.
Ninasimama kwa imani.
Nema ya leo, ya leo.
Ninacheza bila hofu.
Nema ya leo, ya leo.
Mungu yupo, yupo nami.
Nema ya leo, ya leo.
Baraka zangu zipo tele.
Nema ya leo, ya leo.
Ninasimama kwa imani.
Nema ya leo, ya leo.
Ninacheza bila hofu.
Nema ya leo, ya leo.
Mungu yupo, yupo nami. Who is fighting my battle?
Yesu.
Who is lifting my head?
Yesu.
Ni kwa neema.
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 Ni neema.
Neema.
Ni
neema.
I'm moving forward, no delay. My tomorrow is blessed today.
Neema ya leo, ya leo.
Baraka zangu zipo tele.
Neema ya leo, ya leo.
Ninasimama kwa imani.
Neema ya leo, ya leo.
Ninacheza bila hofu.
Neema ya leo, ya leo.
Mungu yupo, yupo nami.
Every breath I breathe, every step I take,
naishi kwa neema.